Pero muchinchina na kupo muchinchi. Respecti mafuniko pweza fulu kalova. Iwe hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. That's why sini machita chibereshi na bakai. Hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. Iwe hambo sana kuwai tukai. Ni kupanga chema afu no kukira kutupai.
Ambo sana ifo tuwa fshemi nsuda. Umutu wa uyo kumu vika kumsuda. Napakura, chimo wakufura. Eta wa uyo kumu vika kumsuda. Wimbo na kembo tembo timurebo. Nga swag mewe dhene shaku atarevo. Tonchivere shifo kuno na bakai. Ambo sana kuno kuwa kutukai. No wando kusangwa na kembo ene wala. Umutu wa uyo kumu vika kuwaya. Akusarure opantu mukaya. Kupelo mochinshi mutumba maya. Shangwa tapore fokunchila narikana. Tabampita mugemu na defender kwa titana. Era pupunga fry chikishana. Ninevo vini wezdea wa mana sana.
Ukui chefya sana kuba kutora. Nabakadori bonze elo ni mupore. Pero muchinshina na kupo muchinshi. Respecti mafuniko pweza fulu kalova. Iwe hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. That's why sini machita chibereshi na bakai. Hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. Nikupanga chema afu no kukira kutukai.
Enough is enough, utafisha walafu. Nipasa share juice, munga yomi mahafu. For alem, for tu sango lose kuma staffu. Lafu, legend, wa muge munga walafu. Don't she beleshi, lesi, wimpalesi. I don't stress these days, no offense. No get chase, or local inspect for 2 days. To confuana, my nigga, just do it. This is real me, yeah, my nigga, how we made it. Hello, ungelele, cause in I kala siha. Balampe, power, no, we never kiha. Mkelefe, banzi, neshkolo, ki. Kinka kumfanga wakunda audika. Look at you and you look at me. The wakalimu ni yabyeve when you see me. This is true shit, hope you hear me.
Kukui chefya sana kuba kutora. Nabakadori bonze elo ni mupore. Pero muchinshina na kupo muchinshi. Respecti mafuniko pweza fulu kalova. Iwe hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. That's why sini machita chibereshi na bakai. Hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. Iwe hambo sana kuwai tukai. Ni kupanga chema afu ni kukira kutubai.
Sepika kwa su muchinshi ni nkongole. Muchinshi na mipecha lenga mitongole. Sipaka andi atia mupoda lingi mainika. Mukampe nkongole kesha kula mikonka. Sispanga na mitati anti. Tekutile miaka shandi shilibati. Muchinshi chili machipita seko. Wanipasako na ine nikupasako. Ule mpita fenga ni no respect. La kumposha wika panga mistake. Chewa eva kamona na kwa kukweva. Muchinshi wali wama na kwa kukweva. Umusalu loke vose tuwali kwata. Satifia lenga ambo fima ano tuwa kwata. Ife mupata na ifuwa kutuwa pata. Uto tutala times tu na kwata.
Ukui chefya sana kuba kutora. Nabakadori bonze elo ni mupore. Pero muchinshina na kupo muchinshi. Respecti mafuniko pweza fulu kalova. Iwe hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. That's why sini machita chibereshi na bakai. Hambo sana kuwai tukai. Hambo sana kuwai tukai. Iwe hambo sana kuwai tukai. Ni kupanga chema afu no kukira kutupai.
Kafuche ala Sachiri Okaline
Avewet Music
DJ Joe Brown Lipo Cheese Black City
Onet
DK Maomi So Sick Achan Fatu Lipo Cheese Mila Mix Matzit I See You Game King Sere Spark Beast Racer Chase B140 Bad Boy TJ Zinga Fami Achan DJ Deraru Itimani Patown
Naka
Another Rakes Young Mixtape. Bad on the beat, baby.